Exclusive from
Copala Queen Queenin. I may be the Bill Bill Queenin.
Now my selector
Zaven. Ishinami Zaven, aka Copala Nina. Nanadi wa umenga nari kupila nina. Tabesuka sane sale chinua. No walwa zifi wa muchemba chinua. Fresh baby kunungilasha. Pretty mother, nadiba pesha. My money ni chita tualasha. Mu inbox sala nipasi nimbasha. Baga shisala ngane ndia umaga chema. Broke nigga vuta nilolo kateka tema. Chamu itolo shita chakan shitide bima. So before manifesto ufile wa ipima. Inotete ipi nungia chive. Akachena ninja la maeshive. No tiba de bose ledi nine. Dada wino echile ngo kwe banjine. Limo mula angufu isho kuchipa. Kunji minika kuma ume ushipipa. Ata seka mwane nyuku ipipa. Na skinny kwa tika suba ama tipo. Nishipo wingi mubidi chance sha. Ukukosa nishi mbi chapangwa sha. Akalubido tekulanda chana sha. Wow. Vessels kwa tini nene mbe shipao. Plani nema ule bali embao. Ukupete nomba di chile embao.